studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
talatare noga e jena lewru no famre hitane 2016 jena yamde soki du studio tamani o do wattu goto wodi do radio jamana jenne miden tawai les maisons de la presse do bomako do jittino no do kabaruji du yumar way galo sikirabo kumpititi wide muktar ben muktar holitamede o mayi kasen ko lamido gubal gal be noddata almurabi tun koyde cile kurde be o do neddo mayi wattu jono be kolliti wide o bomboje paddare do makko nokku noddertedo libi ke andino kabaru jam e deejere ngori holliti wide jama o yara do hen hese sabide yodu halaji kayi en be kolliti wide so ni wala finde ko holla do hen tan mayde makko ne nangata hore hejabe laamu ana kan ya to kidal to kando arda debbe dudu won ministre kumido kabaru ndiyam kanye kurangaji leledi meden de koni faana modo fo yoto yo hodu ko jama o haaja ton ko nayi bangal kurangaji kenyen do kolliti de fedde hande jokkitaade kaldade kawrangal leledi meden de puddi golleji mabbe di yoga halaji di fu njowi kino do gollirta golleji mokko kanye en laamu hakkunde jo hande ju inire le sahat leedi meden di sekirab di wonno sembe kabaru ji di min jogini on do bete hande di battera joji di fa gasa bismillah modon e hedade muktar ben muktara be kolliti wide bomboje paddama do makko kasen nokku no dirtedo libi odo horejo gubal gal be no dirta almurabi tun micite de wide cile kurde ana wiye bomboje france mbarimo le majjum wattu jono journe ngodde le leedi etazini kanya france fanni kolliti wide odo gorko mayi fa keben famtade kede mohammadu samaseku
le journal express mo leedi france gote kejabe lam leedi america kolliti wide horejo gubal jadin kobe muktar bel muktar masimbinama le wall street journal woni ko bedo yaltini kabar mudun zonal express holiti wide bombara ne leedi amerika faddi fewde e makko do leedi libi ton masimbini odo jadinke jaado leedi algeri kanko horojo gubal almurabutin wadi bonandaji kewdi der sahel ngil labi kewdu dun hultama non wide o masimbinama buri fufu le hitano 2015 de chagal bombara ne leedi amerika faddi non do nukudo wonno der libi ton e leewi journal leedi amerika o on ido e madraji ana holita sobo tutnodal kabaruji hakkunde etats-unis e leedi france chagal bonandaji ngadi der paris e le lewru novembre tan 2015 de woni ko president Obama wihi ana hani totnodal kabaruji beeda huncanede hore hakkunde leede didde ministre bangal pat en Jean Yves Le Drian an wonno to Washington to artnerande fa o yida mo leede America o Ashton Carter
kanko noddirtel Ousmane Kornio andando kabar no jam e deejere worri sanne o holliti wiide joni woni cile nay ana wi'e Muktar Ben Muktar o mayi fa hande o holliti yudo halaji kayi en so ni wala ko holla do hen hono findeji kullitoji wiide o do gorko mayi o wi dum hana nangude hore kede ko kanko Ousmane Kornio sifi do hen do foccitango Mohamadou Samaseku
do halaji ingala fuf do dari be paddam bomboje do nokuji do milata o mo tawe der leedi libitun mi tajuray fe so dum gonga so ana so dallaji bangal masimbinul mako joni wata lawul nawe bul ko kultata wiide o masimbinama fay boyal jati be kultinon wiide goto rew mako nati e juude den no wakat jun o ko heewi halama do mako so ni gendi ko woni hokudo kabar wiido iwi hen yama yu ngoka non ka halde do radioji e teleji tan wiide o masimbinama nangata hakile so ana dallaji mo kulite karimi ande heba kulite wiide no kabar wiide kibarto no wawi latade sababu ande jati do o woni ka paman wiide dun be do yimbele heddata ko nugo goto fe den no sa'a fuf be ketini kala watu ne be tikiti bonandaji fewde mabbe tan be majjan
se krab so ngabiddo bemala me ande ngalo do baynil tutul mi jeju modo e hollame ngol mi noddirta phase facebook e compte twitter studio tamani le kolliti de mobile arme mali sami e tuna nokku noddirte al mustrat be bi ido wodiri gawa kilo ngaji seeda wattu joni o du won sedi be wiide ministere ngal mali kobe dido keddi kile hen goto do barmi li hen le kolliti don kejaado laamu an han yaade to kidal to kanko hore makko do no ministre kuminido kabaru kurangaji kanye e ndiyam meji le leedi meden de o mo haani yaadudo to e laamu ko wobbe kasen ko ni faana mudu fo jewto wakkati jono yimbe le kidal be hono ko buuri fu haajere ko naayibi bangal kurangaji micite de wiide jono non ministre ya haton arande kasen tagal ko Moussa Mara yaano to le lewru me hitane 2014 so bonandaay di to hakkunde arme mali kanye e murtude gonde tonde fa keben famtade kede Mohamadou Samaseku
kabaru ndiyam e kuran der region kidal o ana yafu ana tiida yaade ujunaji chapan tato e ujunaji njo yimbele ngoni der ngalure nde kuram wala sembe mo kebata odun yo hakune 9h e 15h so on wattu yawti kuram hebata ke kikide hebata ke jamma non wuri gila boyi ba ko edm neldi be groupe le lewru juje jabbindu nafali ndiyam yite mo minisma hokkatabe woni ko be nawtoto groupe o jamarade holti wiide kabar ndiyam dam buri fuftidude be mihidun na wara lebbi kewdi ko deede kewde galure de kebalin ndiyam won kuliti be der edem to wiide kidal kay yalti juude mabbe gila boyi nokkuji mabbe gondi der region o fuf uddama golle mabbe fuf dun gabo woni wakkati jun o ele o sifatidude woni ko kanko ministre kumani don ndiyam ekuram malik al useni yatatun jonur arande ko ministre fangatun taggal ko premier ministre musa mara yehi non kidal ele leru ma hitan 2014 de ko yehi to ko lati sababu imminde basi sola sen chapantato en jeego mo jaati kedige hen
fedde hande jokkitaade kaldal e kawral leedi meden di kenya be puditi batu mabbe do bomako do yoga e halaji di funjowi ki wattu jonono gede de fo kaani rentinirde bawde mude fa ngada lugo golle sa halleedi meden di kanyi e laamu hakkunde e jo fa hande gede de be pamrayno dido golleji ngori kenya do wonono gube non tirtude platform de be kulli metti mabbe fewtude e laamu be kulti wi wattu jono hono kidal worino laamu ala wondi hettinirde be tiagal kede kanko no dirtede habala ag hamza taw yonet platform komo hali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku.
On a parlé de la mise en place.
Kali hala ju ingul mok der raison gawo en der raison kidal. E kanyo dun ju ingul lamu jakunoji di der nukuji di wuti di keba kawadede. Denno anahani min kunchana dun hore. Minan jabe gual platform be ana gunde chat LSRN. Sabi min pami bidi lamu o ani di guludi de sema dina gual amengal do prezeji hejoji der raison kidal o. E leku jabi no hulta manon wide gouverneur kidal o yahan tun hautinde urutigu lokol di. Gual platform andina kadun tawenen minen e golleji talkurundu denno anahani mi andina kala golleji ngartedi der sa leedi ndi fayso gouverneur ko heba yaade lati fuf lam o gubal sema dawri dum hewti be ngadimi bangi o sifabe lutti sariya talkurundu hande dum minani wiide kanko gouverneur kidal o e kay ministre kumani do courant en jam jahan kidal tawa gubal platform andina ka landa ka dun kabar mudum denno be lutti sariya ji talkurundu kase
donc on dit c'est une violation encore de la loi
sariyaji mawde ana kane fuddili jangoto sigasoto le majjun lamu e bongonde yaltindile hen hejoji nayiridi bangal denaago kanko general amado ayyam baylitindo lamu kiddo leledi meden di kanye yimbe makko be fu be kane nabede yeso sariyaki jangonombe kolitiri wide so bami faabe naba ma ton kanko amado ayyo landete hono bonanda yidi o wadi di wattu joni o le majjun yimbe ngombe to sigastobe kolitiri dan domtiri di do golleji fa paama yal hono don hani wadirde kede be do yimbe ko cedi do hen do sigasoto dum wonono kedjara men goddo to kanyu landibe no dirtedo Bokar Cissé do foccitango Muhammadu Samaseku
akuda sisgi suvra sikaso
sargul hangul wadede to sikaso tun natande tarklid mendi sabio kabaru general ngaddo kudita non tudi sere jati ngoni kulitibe dun bonondaji jagodi dun yo hakika non ibe leddi fufu jeli non gol sargul kangul wadede nyande chapantar lerno mom do to sikaso tun dina mangal padembe men kuli sanne sere lidi malindi fado hadi dun min jabanan kala ko yalti imadraji chuudi sere lidi malidi hakili am ega hani wadede jati sabinder lidi ndi hakimu fufu na watana hakili ngonden ndenno yo wajibi sariya gol
l'état de droit par du jugement
be kuliti wiide kenya kawrtal mangal fuddido bomako do ngal do kawrtal e ngal yowino sukabe jokolbe no sukabe robe kani jangirde ecole leedi meden di ngal do kawrtal ko yaati himbe la chapade nayano gonna magal be yuri le tiagal leedi di kani e leedi meden di fu lanini be ngal yo suudu ministre humnindu kabaru jande lele yir leedi meden di hokkindir juude UNESCO kani oni fam kede kanko no dirtet RVE yo manso kanko no horejo do no walde UNESCO de leedi meden di kom halido hen do foccitango Muhammadu
c'est l'automatisation à travers l'éducation donc le
sifa amtararo e bangal jande den imade mudun yo fide dabare no mbawta hinari jande jande suga be robe be ana yeba sanne kambe dun buru hewde bangal imbe le be jeta bindi be der leedi mali e der adnaru ndu hewbe mabbe ana ngada bangi mabbe medal jangude madun jande mabbe hadi law den no min dawrano dum fu funcinta hore yalla be mbawa hinari jande mabbe no haniri min gatanan hakile dun kabaru cellal mabbe banga hebgul bengu e ceno fanda mudun yo ciagal biltugul jande mabbe de be mbawa dun hinari kala ko nafata jamare nde buri fuf faaba mabbe bangal yirwere keba leedi malindi
au développement économique au Mali
kanko no dirtedo Mohamed Salia Touré o be kollitiwde kanko no horejo walde sen zinde kasen wattu jono mo hani wadde hen ko yaata duubi nay be kollitiwde o wotnama do won kawrtal mabbe njoy bal ngadu ngal to banya garato le laamu mopti
Union européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sigrab jeen yalla hudon ne les raisons ngaji meden di en puddiran do kaydo be kolitiwde ko yaato tuudi temdre e chapan e joy kany en maha do on to kayto kany kenye ba fanjo to da yili mani tuudi do sukabe kani jangude lekol ido tuudi ana kani utted le go lewru decembre ndu farde mudu utted kanko do wonono yimbe al academy ngobbe to kayto be ben jidi e balle ONG pewnube dido golleji no dum worri se dudu te garanti mini ren faado kuli koro do ko yaata nokkule teme nayde lamu o je kany de lamu o jeyado kolitiwde kany ngarta helede faada tol mangol hakkunde kuli koro kany e bamako heba mahede be do yimbe be kolitam werbe iwale de do nokkule ko yaata do e balde tati dum be kokka dele mudu so bi way torta wolita werde kala ko lamu o tawito fu helan se kraab do katte nyalawmo hande kabaruji meede dimi jootu on sane hedaade hejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andir onno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.